Hey yo, it's your boy Ramsey Dracula chilling up with the hottest DJ, DJ Boshine 254.
Sema wire! Sema wire! Sema wire wire!
Internationally connected and locally accepted, it's the Turntable Mercenary.
DJ Boshine.
Would you dance a little while? Would you tell the DJ to play a song? I know you want to move some more. Baby, baby, look at me.
Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up.
Don't you worry, don't you rush. The night is so young. Let's get one more shot. Drinks on me. Baby, we don't care. Nafika wapambe wakisema we don't care.
Singizi usiku kucha minadua I send Jacqueline moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send her makosa usingizi usiku kucha mina dua. I send her kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. I send her bane, Senje.
Internationally connected and locally accepted. It's the Turntable Mercenary.
DJ Bosha.
Momenta. Mais c'est où qui pour moi? Mauvais temps, my sugar, soul keeper, my diva. Watch how you make me hot, skip a beater. Want a real man, you know I no joker.
Oh oh, me ek me me washai. Many a blur, who no fair a guy. Après nous guy fait des belles timers.
Internationally connected and locally accepted. It's the Turntable Mercenary.
DJ Bosha.
Who guy fait a go guy? Ay 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 ay.
Boom boom boom.
Ay 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 ay.
Follow your favorite DJ on Facebook or Twitter at DJ Bosha 254.
Sama wire!
You the one just believer, like diva, my diva. Oh, you can bad man to Cena, with your sexy body Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sata kiss long na pa wine.
Jaja yo puti jaja. Jaja, you put the jaja.
No, no, no.
Jaja, you put the jaja.
No, no.
Jaja, you put the jaja. 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 Jaja, you put the
jaja. I hope you know, say, this is what say. Where you got it for, but you give me the work, work, work. Baby, work, work, work.
Brand new and good for you. This is a blazing new joint. Mambumbaya. Brand new and good for you. This is a blazing new joint.
Hey yo, it's your boy Ramsey Dracula chilling up with the hottest DJ, DJ Bosha in 254.
Sama wire! Sama wire! Sama wire!
Chumia tembele. Na bila huruma unani white, okoro white. You dey give me banana, your love is banana. But it's not white though, okoro white though. My baby twache ze shana. Tunashikana shikana, tunacheze shana. Che 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 rumba, che zina toka che che. Tukigusana gusana.
Unapendaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, ikichenga karocha mila. Kole sauti watupai Kupali pambe moto Kama mafuta kwa karai
Internationally connected and locally accepted It's a turntable mercenary
DJ Kosha
Saka fadi kwa tandiko Koni koko mama tanyewa
Nikumeshe
Ya leo kiboko
Nikumeshe
Nimesiti utamu
Nikumeshe Che che
Nikumeshe Asa kukwacha we Ninde kumwe
my sweetie chocolate, I like the way you give it to me. Taratibu baby, don't kill me. I like the way you responded to me.
Sema
I like
wire.
The way you shake that.
Sema wire.
My sweetie chocolate, I like the way you give it to me. Taratibu baby, don't kill me. I like the way you responded to me. I like the way you shake that bum bum. Unavyo kata na kuwine na kubum bum. Unavyo flow, mtoto uko fine fine. Kwenye flow, katoto una shine shine. Girl, let's go down. Mzuka keep on the slow down. Oh girl, you're my everything. Move closer, nipe burudani. Baby girl, mi woita bandi. Oh girl, usiniache njiani. Nipe nikupe mchezo wa kisasa. Basi nipe nipe mwote hani. Bumba bumba lamba kakita ndani. Dogo dogo tatola kipwani. Oh girl, umeniweza. Wako nimekwama na tena nimezama. Chini chini niokote. Ukitaka chochote nikupe popote. Baby girl, sungusha mbaka down. Inama kama unapiga deck. Inama kizima chocha machi.
Ayo it's a boy I'm Strakila. Chilling up with the hottest DJ. DJ Bosha 254.
Baby girl, Teyamo. Airlines, the Farah boy.
Internationally connected and locally accepted.
Brand new thing, chocolate and the Farah. Brand new thing, galavanan for you. Shake that thing like a sugar man body. Walk, walk, walk to summer. Brand new thing, chocolate and the Farah. Brand new thing, galavanan for you. Shake that thing like a sugar mama. Sugar paka down, galavanan for you.
The Farah legend, so please say to being. The Farah legend, that you like it the bean. Suddenly, nime shook on the bean. Break it down na nifanya na datam. Pepeta, kisha ni petam tam. Nyonga, muli makidonga. Baby come home, nita quarantine. Sibi show up, ni loku down. My kingdom, baby take over. Have wisdom, then you bend over. Love, 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 love. Pundi way, etikodi is the father. Baby way, you are my angel. Pundi way, kocho wa mahaba. Blossoms are blessing for you. Bubble, I go down with you. Treat my love is co-historian. Sweet love, ni linde dorian. Walk, walk, walk to summer.
Brand new thing, chocolate and the Farah. Brand new thing, galawanan for you. Shake that thing like a sugar man. Body walk, walk, walk to summer. Brand
Sema
new
wire.
Thing, chocolate and the Farah. Brand
Sema
new
wire.
Thing, galawanan for you.
Sema
shake
wire.
That thing like a
Sema
sugar
wire.
Man.
Wire.
Shaka down, galawanan for you. Fully, looky fika the girl dem shake fully. Bazooka bazoo, fully. After party we mash up place. Goody sindio legend mangango. The faraji na kubwa vile na spray. Watamani kuila kama besi bazeng. And here we making stay. Na wakifuata nyayo. Madenge tunafanya kuselebe. Na mafisi kumeza bledu chipi na kuwa gizele. Nayo konya nayo. Mana sisi ndio do the feed us. Na tunawavunyanga bam bam. Kukin sakaram sidra kila.
Ayo hey, it's a boy Ramsey Dracula chilling up with the hottest DJ, DJ Boshai 254.
Na ayo konya nayo mana sisi ndio do the feeders hatuna wavu nyanga bam bam ukin sakaram sidra kila utankuta maresta Thailand wanavyo punya kina rufina nitawa pamulio twatwa alika brass nikemba shistia bandu manjo sunga
orishima sema waya sema waya
from the city, where every man wanna bounce this booty. I make you stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Come see the way I run this city, where every man wanna bounce this booty. I make you stay a long time, no quickie. So come see me, come see me. Jambu kula gebyo talabanga ko Kuzini na mazina gota zinanga ko kwe Nazino style otozike zanga ko Nebya fumba baby tobedi anga ko Nino mkwanyo nina kusira usire zisi mshimshima Ate torwayo baby tunumi akseri Yali kwa nanga Cinderella Nino mkwanyo nina kusira usire zisi mshimshima Ate torwayo baby tunumi akseri Yali kwa nanga Cinderella Come see the way I run this city Why every man wanna bounce this booty I make you stay a long time, no quickie So come see me, come see me Come see the way I run this city Why every man wanna bounce this booty I make you stay a long time, no quickie So come see me, come see me Johnny connection ya nikupira Acha mchezo, hatuna saa Nikupe penzi tamtambala Siku danganyo walai Na tutacheza vojo venza gazai Vojo venza baby Si tutacheza vojo venza gazai Baby
Come see the way I run this city Why every man wanna bounce this pussy I might just stay a long time, no quickie
Internationally connected and locally accepted
Come see the way I run this city Why every man wanna bounce this pussy I might just stay a long time, no quickie So come see me, come see me Come see the way I run this city
Hey yo, it's your boy Ramsey Dracula chilling up with the hottest DJ, DJ Boshine 254.
Yagala ketchup, my benzina kwa chips ina ketchup. Oli mulunji, kewe koza vilunji, unyana bulunji, oli bei nene, onosula kote, onaleta yecheno, tunayaka chieno, nguchadeke wangene. Give me ketchup, my benzina kwa chips ina ketchup. I don't think the way we go
Brand new and good for you This is a blazing new joint Internationally connected and locally accepted It's the Turntable Mercenary
DJ Bosha
Everybody pull up, drop it, break it, shake it, shake it, shake it, shake it, let go. Baila conmigo, chiva, baila conmigo. Everybody pull up, drop it, break it, shake it, shake it, shake it, shake it, let go. Baila conmigo, chiva, baila conmigo. Vas-y, montre-moi tu movimiento. Je veux voir comment tu bailando. Donne-moi tout, dame todo. Dépêche-toi, dépêche-toi, allez pronto. Tu me rends loco Quand tu bouges avec ton cuerpo Tu me rends loco
One, two, three
Everybody pull up, drop it, break it Shake it, shake it, shake it, shake it Let go Baila conmigo Chiva, baila conmigo Everybody pull up, drop it, break it Shake it, shake it,
follow your favorite DJ on Facebook or Twitter at DJ Boshan 254. Hey yo, it's your boy Ramsey Dracula chilling up with the hottest DJ, DJ Boshan 254.
Baila conmigo.
International
connected and vocally accepted. The turntable
first.
Tell me chains on your waist.
Hi-ya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hi-ya. I wanna feel that taste.
Girl, like it when I whine it. You wanna pull up right behind it. Feel the wave coming right in. Get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. Get too close. I can tell you all love. Say you only wanna top girl. Ain't nobody white like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips TikTok. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want? Maybe I'll be your number one.
Lights off. Wait. Speakers on. Turn this motherfucker up.
One number, no.
Internationally connected and locally accepted. It's the Turntable Mercenary.
DJ Boja.
I be stepping on the club, the girl and whining to the top. Me love the way them body going on, bang bang bang. Up in the rave, the girl misbehave and the man them me like you, bang bang bang. You like me, I like you. You want me, girl I want you too. You like me, I like you. You want me, oh girl I want you too. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you go and girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me. Oh, nah, nah. There's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
I attend the tetem, oh mama tetema. Tipo tipo tetem, oh mama tetema. I attend the tetem, oh mama tetema. Sugar chini tetem, oh mama tetema. I attend the tetem, oh mama tetema. Tipo tipo tetem, oh mama tetema. I attend the tetem, oh mama tetema. Sugar chini tetem, oh mama tetema. Katota kamenoga, oh mama. Nakapandizi za bukoka, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay mama shigidi, ah nakufa hoi wikidi, ah ay mama shigidi. Konki fire moto liquidi. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Muko for more kick the old melody. Lodi, zanku were a day of body. Ari joshe bi oba, ari jo bojele. Kala gai die, mi fele mi mo fe mu bele. Mo mu bele, mo fe mu bele. Mo chaye tele, mo mo gule fo mo tu bele. Kwe koro se mole, soya ma jo se mole. Mo niko ma jo se mole. Tu ba, sa ku ku pe body, ma jo se mole. Na vili kam wili, kako rojo rojo. La ka fundi, kana vota funa mo ogo. That is to say, where they want let. Bito ti shene lo wo wa, o mo na ja wa mbele. Aye gbege, jo ma shi jeje, we shetu. For that me wish you on the fed down by your missile for some movie shit. Tell me back to you, my cup on the cookie
crochet. Oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tuende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
kama mwizi kakupiga ngeta. Tetema, mwendo wa kutunga kupepeta. Tetema, chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, doza, keza shogoloza. Kufachali kama mende. Bari ya roza, poza, tungili megoza. Tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go polo, polo, polo. Ukinuna tumie toro, toro, toro.
Sani pesa digi digi.
Washa.
Miuno ya digi gigi.
Washa.
Funga kibinga mkweji kweji.
Washa.
Nikunyonge ka zigi zigi.
Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema. Aya tunde tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chifu.
DJ Bosha.
I know how to dance. I know how to dance. Oh baby, I know how to dance. Look up for my dance. Baby, I know how to dance. I know how to dance. Tell me, man, so what you mean? Oh baby, I know how to dance. Every night and day, say my baby, me I want more. Everywhere is the way, but now you're with me, I want more. I don't care what I'm saying, say my baby, me, I love you, baby. I say, oh, baby, baby, oh, yeah. Oh, yeah. Baby, the way me jamming, them, I love it. And the time I come, they feel it. All my ladies, them, I want it. And the time I come, they win it. The DJs, them, I slam it. All the people, them, I love it. All my homies, them, they feel it. And can I ever dance? Can I ever dance? Can I ever dance? My friends are watching me. Oh, baby, can I ever dance?
Internationally connected and locally accepted. It's the Turntable Mercenary.
DJ Boshai.
Naona wangaza hawajui mama yetu kiza kinene, lakini tunapambana kila mziki majanga, lazima tuwanene. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao, ila wanadidimiza hao.
Kwa celebrity Kenyan kujitolea,
yeah.
Kwa apologize ya watu hau jakosea. Kama ni msofti utasema na konea.
Lights off.
Kama ni mjanta utabiju mizoea.
Speakers on. Turn this motherfucker up.
Udaku inapigwa na kasheshe. Kenguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukuwa celebrity garama. Jua kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa ye ni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu. Cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fanzo na kupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda bu. Si neutral simple boy ka kila siku. But Kipchoge akivangua the same mna msifu. Inauma kupambana na hizi issue. But brother usijali wezo ya hizi.
Naona mwangaza ila hawaji yetu kiza kinene. Tunapambana
ni bahati na the cancel.
Mandi kwenye track bahana the cancel. Mahita tunaleta nikufunika na
nikiwa na jaja. Baraka zinajaja mahita wanabonga na bado show zinashondo. Refarini mwenyezi Asha.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Baki ndani ndani kisha washe nare. I need a sanitize. Make a sanitize. Na 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 na. Na 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 na. I need a sanitize. Make a sanitize. Na 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 na.
Pull
Nikuwa makorona virus, nikasikia hizi stories za makorona virus. Sajua hizi stories hii makorona virus. Amo utazi sanitize, amo shazi sanitize. Amo utazi sanitize, amo utazi sanitize. Usi mgode, nataku na ganju na die. Acha ntumie, juna disai blanda. Mapati joa kunanga. Please stay home, ama kapoko utamangwa. Cheki, lando la natreku wa muwaiza. Na mini kotu na masanitize. But ziko chupri, mi tupri kijami. See you after 2 months, inshallah. Amen.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Coronavirus.
No, 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 no.
Coronavirus.
No, 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 no.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Coronavirus.
No, 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 no.
Coronavirus.
No, 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 no.
Ya kijani round ingine saya kuku. Kabla jafika usiku corona iko huku na huku. Dizi na dikipofu itabidi ameiona. Nikona swali kulize daktari Rona. Corona ushika babo tuona chongo. Ya yeah. Corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda labda mikono kuna wana. Chunga moro tunakumbuka kuna awa. Ukivekezo chendewe si mtapatana.
Baiga, baiga ni mjaga.
Marunguru, tuina pakiduru.
Anaga sanitizer.
International connection, locally accepted. The turntable mercenary.
DJ Bosha.
Kutwa miguru pande
Kwanza mapenzi yamezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani. Akiza nyama na pombe, atulewe twende chumbani. Nikupe mogwa ya ng'ombe, kisikinu kiwe begani. Baby ule ni misiwezaji kuzunguka. Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka.
Kanyaga pana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana roya usnichi. Akundisha kufish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Kanyaga usushi. Kanyaga mashemu fake. Kanyaga nuksi. Kanyaga kudadade. Kanyaga mawifi. Kanyaga paka maex. Kanyaga mikosi. Kanyaga oya kanyaga. Kanyaga 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 kanyaga. Kamu na licheza sangu. Kanyaga kanyaga. Wale wakuda wadaku. Kanyaga kanyaga. Yep, kitaku daku. Kanyaga kanyaga. Wanjue isi namba chafu.
Hey, yo, it's your boy Rams Dracula chilling up with the hottest DJ, DJ Boshine 254.
Squeezy what you wanna take money, so me kimu itaku posti. Kanyaga, kunitumia mi picha pigo gani, eti basi den kuposti.
Oh yeah yeah, kabisa rusi kuchanga changa. Kanyaga, wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda, eti kuchangie kodi kwenda kupanga. Yeah, kama butila mugambo.
Kanyaga,
wafuruga mipango.
Kanyaga,
wase wa insta michambo. Ati baby ni unge bando.
Kanyaga,
uzushi.
Kanyaga,
mashemu fake.
Kanyaga,
nuksi.
Kanyaga,
udadade.
Kanyaga,
mawifi.
Kanyaga,
baka maex.
Kanyaga,
mikosi.
Kanyaga,
oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
DJ Beats, hit number one.
Kanyaga, kanyaga.
Come back again. Yeah, yeah, yeah. Tell them so stand by, I come back again. Say you get to Bado sijamwaga sijachoka ndio naanza sasa utamama haba ndo naleta mama
wewe wili ina swali vile vile tenda wili unaweza kunipenda kwa wawili ama nikesi toka nandi naye ali basi tufanye vurugu baba
usiwe na shaka kama ngata tangata utosheke I wanna do you only you you hakuna mwingine atakuwa majuju
pepeta 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 nga pepeta pepeta sakata nadia
pepeta 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 nga pepeta 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 wili
nikune 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 kune 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 ma nikune kune 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 nikune kune 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 ma nikune kune 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 kuza sisi paki baby hisi kipame
galea
internationally connected and locally accepted.
DJ Bosha
when you handle professional waku handle the way you take me to the angle when you human be I'm an angel if you want to my heart go I give you baby carigo kidogo changu ndo chako ongeza njonjo madogo my sherry coco wabali dinipe joto kisha tupate kimoko babu bibi kuwa ndoto Masheri koko, kwa baridi ni peyoto Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto Paranawe, Paranawe
I want to see you dance
Paranawe, Paranawe
I like the way you dance
Paranawe, Paranawe
I like the way you dance
Paranawe, Paranawe
Mambo Mbaya
Chola kolege lege lina dondoka
Nakuuliza
Hivi unakamota Panga boy changa JJ yokocha
Wanamaliza
Pretty girl, nasty Nitasema sorry nikimbeza Hata kama nyuma umepigwa pasi Sura mbaya dawa yake make up Uwe kiwembe, takula kiporo Nimesha penda sijui kasoro Kirembe, uwe mororo Kama una shepu vati godoro If you want my heart, I give you baby karibo Kidogo changu na chako Ongeza njonjo madoido Masheri koko Kwa pariti nipe joto Yundo ituange kokoto Beku beku kama mpoto
Paranawe
Kote boy
They call me Paranawe
Sweet last night
Now you the baby Sit down to sing this song
Hey, yo, it's your boy Rams Dracula chilling up with the hottest DJ, DJ Bosha in 254.
If you want time, I go give you more. Jara, jara, today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Hey, hey, that's if you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Answer. When a boy, I talk to you, let's say. One paka, one anita. That's if you walk on my pants, no matter. One paka, one anita. Answer. On the boy, chata kila se. One paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey, hey.
Shika mpota.
Onyesha ulivofunzo.
Aina ma. Hey.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Kakuta.
Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwiteji na gani. Baby, gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutu bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she's so sweetie, vanilla. She the best in my mind.
Oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Aina ma.
Hey, hey.
them. Toto nyau poli.
Internationally connected and locally accepted.
Follow your favorite DJ on Facebook and Twitter at DJ Bosha 254.
My phone and I could ya get to. Nataka kuja get to. And I do and I pick a gaffy too special. Special for you too. The way unanizi magamiche chetu. Tuliza akili mentu. Okay, nipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is. Yeah. Two time. I put up my money.
Hey yo, it's your boy Rams Dracula chilling up with the hottest DJ, DJ Bosha 254.
Connected and locally accepted. It's the Turntable Mercenary.
DJ Bosha.
Much man, why are them walk up here getting up on me? Rap it on my flag. What is the pin at this thing? Everything I read.
Oh, child. Shorty, I'm a shiki magoti. Nileweshe mkomboti. Oh, mimi zako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimi zako imeshankolea, my baby boy. Ukenda zako minta nyongonyea.
Internationally connected and locally accepted.
DJ Bosha.
Mtu anadindisha mkonga, wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha kitonga.
Penye dhiki na shuruba, piki yako ndo ulinikumbata.
Piki piki upande uba,
popote lipoka nifuata.
Mine bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Acheli zamfai.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizo we.
Acheli wali zamfai.
Mana raha ya kuingiza ujue inapotoke.
Acheli zamfai.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizo we.
Internationally connected. Hello. And locally accepted. It's
Hello, baby.
The Turntable Mercenary
DJ Boshai. Boshai.
Hello.
Boshai.
Hello, baby. Natamani niandike barua na nitume kwako, ila nahisi utoisoma utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata.
I wish yawe ndoto haya ninayo yapitia, ama nirudi utoto imenisonga dunia. Eti kurwa bila ndoto, hivi ni wapi nitaanzia? Kulia bila kushoto, sijawahi kusikia.
Imagine siwezi kukuota, mana hata usingizi sina.
Sina
mwenzako wataniokota, maji yamenizidi kina.
Wenzenu mimi
kakeji,
umeniganda mawazo
kesho bado kuwaza.
Yani mawazo kizungu zungu, ista napona pachungu, mateso ni urumie. Nisha jaribu kudanga nipoteze mawazo, wenda nita enjoy, kumbe najivua utu na heshima. Kwa watabibu waganga nijue nini chanzo, wenzako nipoi ama nyota yangu butu makari sina. Zile nadhiri kwamba utaniweka moyoni.
Hey yo, it's your boy Ramsey Tranquilla, chilling up with the hottest DJ, DJ Boshai 254.
Niendo moja wembiri, mbona sasa sikuoni, umenikimbia. Mie mwenzako kasabuni kichelema,
sasa takupangusa.
Jiraha la penzi na chechema,
sina furata kunusa.
Yani umeniacha dilema,
siwezi kupanda kushusha.
Kwa mapenzi vita, CCM na Chadema,
Firauni na Musa.
Imagine siwezi kupota, mana hata usingizi sina.
Sina
mwenzako wataniokota, maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi
kakeji,
umeniganda mawazo
kesho bado kuwaza.
Yani mawazo kizungu zungu, ista napona pachungu, mateso ni urumie.
Hey yo, it's your boy Ramsey Dracula, chilling up with the hottest DJ, DJ Boshai 254.
Internationally connected and locally accepted, it's the Turntable Mercenary.
DJ Boshai.
Ite siku nisiku fikirie,
oh siwezi.
Kukuwa ni follow nitaweza mie,
oh siwezi.
Kwenye pegi yako nisichungulie,
oh siwezi.
Follow your favorite DJ on Facebook or Twitter at DJ Boshai 254.
Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up.
Boshai! Boshai!